Zabbuli ey'ekikumi mu asatu mu emu. Mukama, omutima gwange si gwa malala, newakubadde amaaso gange tegeegulumiza, so sitambulira mu bigambo ebikulu, newakubadde mu bigambo eby'ekitalo ebinnema. Mazima ng'onzeza emmeeme yange ngisirisizza, ng'omwana avudde ku mabeere awali nnyina, n'emmeeme yange eri wendi bw'etyo ng'omwana avudde ku mabeere. Gwe Isirayiri, suubiranga Mukama okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna.